Toyo Studio 8 keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Keɗe kabaruji amen fulfulde sakiraɓe heɗiɓe jamwale moɗo heɗi goni aljumare noga lewru juin hitande 2025 yamde jeena yottake atara ele suudu radio Abba Yuwar Ousmane Niale Boule kabaruji ɗo gagne kante to ɓoggi janɗe to fuɗɗugol golleji bato arandeji ɓe noddiri premier forum des ONG e moƴƴingol golle waɗi keñen ɗo Bamako ɗo go hakkillo fanda muɗum yo huyande sukaɓe jokkolɓe no jirwinirta hakkillaji kesi. Ministre kiɗɗo keƴanaɗo kabaru kalisi madani Touré heɗama keñen dow kabaru sodugol avion hooreji leydi e kaake militaire o heɗirama e visio conférence. Balɗe ɗiɗi waɗde duwawuji e ñagundeji darta e alsilame ley misideji gonɗiɗe leydi meɗe ndi fanda muɗon duwade yalla ndungu o ana gasa jaam e deƴere du heɓe ley Mali. Yo ɗi woni sembe kabaruji beeta ko bisimilla moɗon heɗal studio tamani. Batu arandeji ɓe noddiri premier forum des ONG e udditingol golleji waɗi alkamisare keñen ɗo Bamako ɗo go hakkillo keɓuɗo ɗum yo case des associations dow gollidal ministére humninde no golle heɓirte sisili ɓe cuɓi e o ñalawma darde ONG ngaji dow udditingol golleji ɓoyoji ley Mali tiɗallaji nafagaji gollidal duumingal ngal kawrital ko yiɗi yo wallude ONG ngaji bangal no keɓirta kalisi fa udita golleji e huyande sukaɓe jokkolɓe no jirwinirta hakkillaji kesi jantore Kouma Finkeyta do faccitago Alisise Oumar Waygalo.
Le wi kanko Fanta Sadibou Kone laamiɗo oɗo forum le hitande 2024 ONG ngaji ɗi janguini ko ɓuri janguinoɓe ujunaji tati darantoɓe kabaruji ɓiliɗe cellal hakke yimɓel ujunaji jettoyom faaba muya waɗama fewde mu'en bangal kaaki gollirɗi hayaɓe ujunaji nayom e teme ɗiɗom kañum en du ande mu'en sembinama.
Darde pelle ONG ana mawni sanne konayri bangal heɓude golleji e faabade gollonoɓe kohe muɗum en kayiɗi wiide miɗen gaɗa immadaraji fou en jogui caɗele mawɗe kono ayri bangal waydi ndenago min mbawa yettade nokkule goɗɗe to
ministre kumaniɗo kabaruji ɓiliɗe jande golle fa yetto gollande hoore muɗum ɗo woni Oumou Sall Seck holiti wiide yimɓelɓe golleji mum nawri bangal himme yurmere waɗi immadaraji kewɗi laatiɗi sababu ɓuytude tiɗɗalaji yimɓele leydi amen ndi.
Oɗo boto kowoni fana muɗum yalla pelle ONG ɗe fo ana juɓɓindira golleji muɗen kono ayri bangal heɓude golleji kañe gollande hoore muɗum.
Le oɗo ñalawma kaltidal waran wadde eɗo ɗati kanɗi jokkede yalla golleji hayeɓe ana heeɓa yirwude yalla ɓe keɓa ɗu koɓe golla
caggal golleji ɗi min jogui ɗi wajib sina min gatno min gatta fo yalla yimɓele ana ɓame golle miɗen paabo du keɓerouɓe kañe sukaɓe rouɓe.
Micintinde tan wiide oɗo bato garo wadde balɗe ɗiɗi le leydi amen ndi caɗele kewɗe le leydi amen ndi wondi fewde muɗum bangal heɓude ko golla waran fa meme li hem
sakiraɓe ɗi kabaruji fo andoɗo mba heɓude dow ɓeɓe ande ɗe dow hello amen Facebook kañe compte X. Madani Touré ministre kiɗɗo keƴanoɗo bangal kalisi ɓami haala keñen dow kabaru sodugol avion hoorejo leydi e kaake militaire en kanko goto e andiɓe kabaru muɗum sanne joni le leydi Comore o gollata. Madani Touré joni woni arande fa suudu sariya ndu heɗo ɗum dow kabaru muɗum ko waɗir e visio conférence heɗirade o visio conférence nanga e hakkillo jingonoɓe madame Boire Félicisogo ɓe mbi o wara kanke hoore makko o hawra hen yalla gonga ana ɓanga Moussa Malle Cissokho hawri e ngol heɗogol andi ko heɓinen dow faccitago Mamadou Sama Seku.
Ewi suudu sariya ndu marka gafa joli ngaɗo nel hakkunde yimɓeɓe neldinon Madani Touré lettre ñande sappo e go'o janvier 2014 kanko wonno ministre kominiɗo wakkandi kalisi e lettal kuru ndu holliti nafaka mabɓe bangal sodugol avion kanaka leydi ndi ndenno yo honone fuɗɗugol totodiral hakkillaji dow kawara muɗum. Kanko ministre kiɗɗo kominiɗo wakkandi holti wiide hunde ɓilakimo e ɗiɗo immadaraji ɗi o fenni jaati ko wonni le talkuru ndu e cuguji diwowo o. Kanko Touré o ɓeydi wiide dow yamirore madame Boire Félicisogo jooɗo haalaji gaɗama wonande Moustapha Ben Barka ministre kumniɗo kabaru ñiɓugol gollirɗe e wattu muɗum. E wi madani kala ko hani yoɓede yoɓama e dow yamrore madame Boire Félicisogo. Madame Boire yeddi ɗiɗo haalaji madani Touré ɗi o ɓeydi wiide kanko madani o jokkitigui kabaru muɗum fa wattu mo yaltile gouvernement o. Soni madani ɓilakinone kabaru muɗum o neletake fe lettre mbiyaɗo o no holti wiide ministre kiɗɗo kumniɗo do kebe madam bari micni wide lam o milliard nga joy sefa tan jogi non wattu mudum ngo nyelmiki bidem sa milliard nga sapo joy sefa to ngande verificateur o du kabar mudum holti wide tuggu avion present o yo milliard nga jeddi sefa contrat o dum sinama nyande noga di décembre 2013 wonande ministre ki do kumni do habitibe alahino ya fo sumeli bube mayga micni wide sefa gol premier ministre ki do Omar Tamli na sarta nyande aljumare bangal video conference
kawrital no jawdi wattirte e demal fanda modon yo yafinde no kalisi hebirte fa watte projet ngaji kumani di demal yobema yambere sapo e goberde agrivision sahel darani don do gollidal ministere humine di demal fuddugol ngal kawrital la balde tati do kabaru demal wadi alkamisar kenyan memorial modibo keita do bomako do lale tangara ana wonno ton andi ko hebinen do facci tanga mamadou samaseku alisi
du bengali woni jukuna gulleji agrivision sahel landininde ngal do kartal lulengal salon financement holti wi de dum latike sababu hawrintinde pabotobe kanye kasindinbe faba projetji
to liki ve an
neddo jido gollane hore mudum wala bawde mudum ana tiide juude mudum san hebude faba muya e juude yimbe galle mudum nado iwto neddo goddo bankiji le leedi ameni kanyu em han taweda na darono dum odo salon yo wakati mo yimbe be wawi tuttondirde hakkilaji do dati bawdi jokkede le nyaloma hande yalla njibbe gollande hore mu embe gala bawde fayato bankiji di anan dewora do dati yogaji bawdi latad sababu yirwere ko homo fu tawta tal nyaloma hande
objectif commun pour tout le monde
yimbe le urube buguni kati e bamako tawa lingal do kawtal balle tati yila mabbe hebde pabotobe yalla yirwinde projet ngaji mabbe waltingul bibe jallo
anka baray guni fu kudde demetede baytammi produit chimique fu wala hin kulantiriji yogaji yeyami don kosam piradam yawru chobal kay brochette yeyami don tama aubergine dandi fayato poivron kay kulantireji goddi kase nandude mudum jayam mi do min du min jidi hebude yimbel be mi goddi jitta yalla projet haji amen di kana yaha yeso
projet tagne
le du sapo imadraji ngalo karotal lati sababu hawntinde ko buri milliard goto fabaji projet ngaji demal embouche dabaji kanon no landin be yila mabbe yo fahande banki ngaji di ngatan hakilo kawar mudum
ho conseil islamique malindarti alsilamen denta balde didi wadde nyagundeji aljumaare hande en dua wuji ngatte le misideji do bamako do e le kadde leydi meden di asawere jango alsilamen noddama kawra miside mawnde bamako fa ngada dua wuji no jam e dejere hebirte le mali mohammed kimbiri got e himbe ho conseil islamique mali wonko wi umar way gala do kabaru mudum do faccitango alisise
le vendredi on a lancé
aljumande mi ngadi noddango e alsame en fule misideji di tinno wada duhaw yalla bilisa gondo leede amendi o ana heba nyifude asawernde mi landinam nyaloma keenaado duhanaade leede amendi hala ko mi jogani alsame en fungobe leede amendi ni woni e tinnobe nangondira be ardina leede ndi sabi dum tan woni ko mi fu mi jeedi fewde rafinde naago o mi ngada noddango fewde malin koobe fu mi joppay diina fe goto tiagal tinno wata koyde mu en e le golleji pawide tugul jam kay wartire ndena gule lindi
la sécurité au Mali
studio tamani projet mo fondation irondela do Mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede Danemark Suisse Royaume Uni e kanye coopération espagnole
le mali tiagal inde sukunduji laba koy koy ko watte hakilaji ana certi do mudon le finatawa yogabe inde san don non tawene le dina holitama wede so labi sukuma tan a fadan sukundu jantore kumba fenketa le communauté ta dossier de la semaine do faccita ko sita sidibe Umar way gallo
le genni bamako indrabe ko heewi hakilaji mun ana certi de o kabaru su joga holliti jaati ana pami dun yogadu holliti anna hun fudo mudun
nana jigina ne
so bami fa sukan laba ma hokka sukundu jon sudam le kele duuji di yo mobe kay batadum na suudi dun le lugere wobbe anton bantan sukundu anda fi kun koromajjun sa wala bawde da han hebudu sukunu sukama sanne
mara kun mamba
le wi kango yagba dogoni goda anda nedda ko holliti wi sukunu arandereru suka yo huna ko tiddi sanne sabi dun wabba medon dun bonna nedda ko suka to yimbe bombe fa hande no holliti wi nedda ko suka ana bisi do sukundu mudum arandereru dun sabi so mobe aran ko heemu en ana moba sukundu suka pati gite bonde yadun
sami do andi sukunu suka no yimbe bendu be so jeewi wakande suko o rimande ana andi ko suko anni latade fu adna rumudun wol so kambe labobe be kana halde fi no sukunu jomun wori ko buri hewde yimbe labobe furdu an bay taykitade ana andi so suko lattona so suko latta ko
le aslamako suka cecco sukundu mudun wana nafafu dungu holliti kanko Sadibu Coulibaly almami goto jodir genni kay le wi makko ko yamirta sarabe tan cagan su labbi be mama sukundu sugon be peso dun be itta sadaka makko be tippo sukundu
sariya ya fofana
sa aslam wana wajibu lab asukuma sinaso tamu o gorko sa labbi mara han pesade sukundu makko ndu ittanamo sadaka no bodi ma da
barata
Lewi kambe kretien ko nodirta protestant be holliti mi sukundu suka cecco wana fugu jasi mobu de dum le dine kretien ko dungu holliti kanko Polycarpe Diarra pasteur goto joddo tominia
le CV c'est
sukundu yelando hokkata suka dunne neda hana labude sukundu suka so danya ko golliri
d'autres usages
festa dine kobe ke an kawar fina tawa hajileji mudu ana serti do mobe gon sukundu suka yimbe hewbe fa handen ana tinni e mobu de sukundu suka be mu en sabli mil mabbe do huna tan ko fina tawa yami nangira no wodri
sakirab do kado de kabaru di berta ko ga holtindi wido do ba holtindi me ko ne hakilaji mo do fosini on noddi numero 76 98 56 56 kedde hera do ser yudre sukam de waran jukini nde mali honna lid afrika ke dit en jambini sappo e jagon lewru jendu nyalam adna kejana nyalam adna kejana do sukabe hele majun imadaraji ngatte do hollitingol himbe do hakkeji sukabe fabidre den famu an le yewtere sukabe de anni ko e kanko nodite fatma da ko joko wani en do kabaruji ko wonde wadne de sukabe joni do faccitango mamadou sama sikku umar way gallo
ngodo nyaluma wana tan yambere do buri fuf micitingol wonande sudu batudu sukabe mali kedana fatumata lolido diko jamusa kani horejo feddende min harati yalaji sukabe
odo nyaluma an micitine kam imadraji sukabe nokko no dirte so weto gadno lelide afrique du sud yalla hakke sukabe an kontine hore dum wadi so jotti en nyaluma hande do gonden do fufota habude e golleji sukabe kanyo ko sukabe ngatete dewle ila jonay wakkade fubiro wobbe do jaltinte e jandeji wattu joni ebe farratiji ko nayri bangal wayde ndena gudu misal nokko no dirte do gawo kanyo ko nande mudum
madam jara jeneba sanugo ministry kumni do rewbe sukabe e galle nemi hala yirwere de leedi malindi wadi bangal haybugul hakeji sukabe gila hitande 2010
sur le plan politique
dati politique jaltinama le nokko le hitande 2014 fa be cakko bonandaji ngatte be fiwde sukabe won pelle godde do juinaade wattu joni do sukabe kani haltude hono cedel de kebi fa yottu do kani silmi yade hejo wongo du daama no bonandaji ngatti be fewde roobe han dalirede il hitande 2019
dum fufu tawede ko heddi gollede ko famda no nawtorgul sukabe legube don en kaborde kedana antoine akpluga horejo fedde humaninde haybugol hakkeji sukabe
les enfants
sukabe kanye ngattete legube kabotode ebe ngatteli armée odu be do sukabe ebe do faratiji mawdi wobbe antoine data ni tan yilirtoli dati yo sukabe tampube sanne wattu jono pelle société civil ana kani wadde no ngatta fu yawno sukabe gobbe li attidi wordi
hotugol guldibe yogabe tidini kabaru jogola madaraji fawre sukabe no hultiri alu Coulibaly horejo sami social on darda lami be faba
e aujourd'hui avec tidal laji konairi bangal hakkunde del de wordino minen pelle société civil de minen jugi tiadele sanne no kani wadde imadaraji amen wattu jono min ngada noddanguji fawde e lami be tinno pabo min yella minen dumi den pabo sukabe min ngadna do en ko kaja
UNICEF na landinani jati fabaade lamu o yalla haybugul hakkeji sukabe nalato kedana bangal mudum Frank Kachandu rojo kabaru haybugul sukabe to UNICEF Mali
nu réaffirmons notre engagement
ko litan fa hande ni wide tan min paboto lamu o yalla hono imadraji kani wadire so jawlel den jaltinama du dum watte do hani wattede yalla sukabe mali be fane kebana fa fufota sukabe gombe do faratiji
pour les enfants vulnérables
suudu batiru sukabe ka hulti wide halaji beldi kay nafata ko buri hinade gulleji nafoji be kedda nafa hande fatumata lulirdo diko jamusa kani horejo sudubatu sukabe
nu enfant du mali
et min suka wombe le mali kani rumde afrique de wattu jono miden kaja imadraji wade ko nayri bangal hakkeji amen kanya fa yotto gulleji amen miden gadano dango fuude e lamu o tawedi wiide cade lan wodi nyaloma hande no fuf be jaw yalla hono jawdi han yaltinirede ko hani fa bade sukabe ndido jawdi tawe suka wombe le lidi malindi nawtirto
ndedo yambere nyaloma hertanango sukabe runde afrique yambindirama fuddugol batumodo do alhali rewbe sukabe galleji sisili o wonno nawtorto den ni suji amani finata waji amen haybude sukabe mabbe